Daniel 2 verse 1. Ngonyaka wesibili wokubusa kukaNebukadinezari, uNebukadinezari waphupha amaphupho. Umoya wakhe wakhathazeka, nobuthongo bakhe bambalekela. Verse 2. Yayisiyaleza inkosi ukuba kubizwe izanusi, nabathwebulayo, nabalumbi, namakhaledi ukuba bachazele inkosi amaphupho ayo, bangena bema phambi kwenkosi. Verse 3. Inkosi yayisithi kubo, ngiphuphe iphupho, umoya wami ukhathazekile ukulazi iphupho. Verse 4. Ayisekhuluma amakhaledi enkosini ngesi-Aramu athi, mana njalo nkosi, yisho ezincekwini zakho iphupho, thina sibonise incazo. Verse 5. Inkosi yaphendula yathi kumakhaledi, izwi liphumile kimi lokuthi uma ningazisi iphupho nencazo yalo, niyakuhlahlelwa izindlu zenu zibe yiqhuba. Verse 6. Kepha uma nibonisa iphupho nencazo yalo, niyakwamukela kimi izipho nemivuzo nodumo olukhulu, ngalokho ngiboniseni iphupho nencazo yalo. Verse 7. Abuye aphendula athi, inkosi mayisho iphupho ezincekwini zayo, thina sibonise incazo. Verse 8. Inkosi ke yaphendula yathi, ngiyazi impela ukuthi niyazenzela isikhathi ngokuba nibona ukuthi izwi liphumile kimi. Verse 9. Lokuthi uma ningangazisi iphupho, umthetho munye njengani ngokuba nilungisile amazwi amanga nawonakeleyo okukhuluma phambi kwami kuze kuguquke isikhathi. Ngalokho ngitsheleni iphupho ngize ngazi ukuthi ningangibonisa incazo yalo. Verse 10. Amakhaledi aphendula phambi kwenkosi athi, akukho muntu emhlabeni ongabonisa indaba yenkosi, ngokuba akukho nkosi nanduna nambusi owake wabuza indaba enjalo nakwesisodwa isanusi, nabathwebulayo nakhaledi. Verse 11. Futhi kuyinto elikhuni eyifunayo inkosi, kakho omunye ongayibonisa phambi kwenkosi ngaphandle kwawonkulunkulu abangahlali nabasenyameni. Verse 12. Ngalokho inkosi yathukuthela yafutheka kakhulu, yayaleza ukuba kubhujiswe bonke abahlaniphileyo baseBhabheli. Verse 13. Isimemezelo saphuma sokuthi abahlaniphileyo babeyakubulawa, bamfuna uDaniel nabangane bakhe ukuba babulawe. Verse 14. Khona uDaniel wabuyisela impendulo ngokuhlakanipha nangokuqonda ku-Ariyoki induna yemlindankosi owayephumile ukubulala abahlaniphileyo baseBhabheli. Verse 15. Wathatha wathi ku-Ariyoki induna yenkosi, siphumelene enkosini lesi simemezelo esicindezelayo na? U-Ariyoki wayesemazisa uDanyeli indaba. Verse 16. UDanyeli wayesengena wacela enkosini ukuba imnike isikhathi ukuze abonise inkosi incazo. Verse 17. UDanyeli wayesendlini yakhe, wazisa uHananiya noMishayeli no-Azariya abangane bakhe le ndaba. Verse 18. Ukuba bacele umusa kuNkulunkulu wasezulwini ngale mfihlakalo, ukuze uDaniel nabangane bakhe bangabhubhi kanye nabanye abahlaniphileyo baseBhabheli. Verse 19. Khona yabonakaliswa imfihlakalo kuDaniel ngombono ebusuku, uDaniel wambonga uNkulunkulu wasezulwini. Verse 20. UDaniel wathatha wathi, malibongwe igama likaNkulunkulu kusukela kwaphakade kuze kube phakade, ngokuba ukuhlakanipha namandla kungokwakhe. Verse 21. Uyaguqula izikhathi nezinkathi, uyasusa amakhosi abeke amakhosi, unika abahlaniphileyo ukuhlakanipha nokwazi kwabaqonda ukwazi. verse 22. Uyambula ukujilileyo nokufihlakeleyo. Uyazi okusebumnyameni nokukhanya kuhlezi kuye. Verse 23. Ngiyakubonga ukudumisa wena uNkulunkulu wawo baba ongiphile ukuhlakanipha namandla. Wangazisa esasikucele kuwe ngokuba usazisile indaba yenkosi. Verse 24. Ngalokhu Daniel wangena ku-Ariyoki obemiswe inkosi ukuba abhubhise abahlaniphileyo baseBhabheli. Wahamba washo kanje kuye wathi, ungababhubhisi abahlaniphileyo baseBhabheli, ngingenise phambi kwenkosi ngibonise inkosi incazo. Verse 25. U-Ariyoki wayesesesha kumngenisa uDanyeli phambi kwenkosi. Washo kanje kuye wathi, ngifumene umuntu wabathunjwa bakaJuda oyakwazisa inkosi incazo. Verse 26. Inkosi yaphendula yathi kuDanyeli, ogama lakhe lalinguBhelitheshazari, ungangazisa iphupho engilibonileyo nencazo yalo na? Verse 27. UDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi, imfihlakalo ibuza inkosi abahlaniphileyo nabathwebulayo nezanusi nabahlola imhlola bangebonise yona inkosi. Verse 28. Kepha kukhona uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo, wazisile inkosi uNebukadinezari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho nembono ekhanda lakho embhedeni wakho nakho. Verse 29. Wena-ke nkosi, imicabango yakho yokuya kuba khona emva kwalokhu yafika kuwe usembhedeni wakho. Owambula izimfihlakalo wazisile okuya kuba khona. Verse 30. Mina-ke akungokuhlakanipha enginakho kunabanye abakhona ukuthi limfihlakalo yambuliwe kimi, kepha kungukuba inkosi yaziswe incazo nokuba wazi imicabango yenhliziyo yakho. Verse 31. Wena nkosi wabona, bheka, isithombe esikhulu. Lesi sithombe sasisikhulu nesikucwebezela kwaso kwakukuhle sema phambi kwakho, nesimo saso sasesabeka. Verse 32. Lesi sithombeke ikhanda laso ligolide elihle, isifuba saso nezingalo zaso kuyisiliva, isisu saso namathanga aso kuyithusi. Verse 33. Imilenze yaso iyinsimbi, izinyawo zaso ingxenye yensimbi, ingxenye yebumba. Verse 34. Wawusubona ukuthi kwaqheshulwa itshe kungengezandla lashaya isithombe ezinyaweni zaso eziyinsimbi nebumba lazichoboza. Verse 35. Kwase kuchotshozwa kanye kanye insimbi nebumba nethusi nesiliva negolide, kwaba njengamakhoba ezibuya zasehlobo, kwasuswa ngumoya akutholelwanga ndawo. Itshe lalisishaya isithombe laba yintaba enkulu lawugcwalisa umhlaba wonke. Verse 36. Yilelo iphupho nencazo siyakuyisho phambi kwenkosi. Verse 37. Wena nkosi uyinkosi yamakhosi onikwe umbuso namandla nodumo uNkulunkulu wasezulwini. Verse 38. Endaweni zonke lapho abantwana babantu behlezi khona, izilwane zasendle nezinyoni zezulu zinikele esandleni sakho, wenze ukuba ubuse phezu kwazo zonke, wena uyikhanda legolide. Verse 39. Emva kwakho kuyakuvuka omunye umbuso omncane kunawe, nomunye umbuso wesithathu wethusi uyakubusa emhlabeni wonke. Verse 40. Umbuso wesine uyakuqina njengensimbi, ngokuba insimbi ichoboza igcobe konke, nanjengensimbi kwaphula konke lokhu uyakugcoba waphule. Verse 41. Njengalokhu wabona izinyawo nezinzwani, ingxenye iyibumba lombumbi ingxenye insimbi uyakuba ngumbuso wahlukeneyo kepha kuyakuba kuwo amandla ensimbi njengokuba wabona insimbi ixubene nebumba lodaka. Verse 42. Njengalokho izinzwane zezinyawo zaziyinsimbi ingxenye nengxenye ibumba, umbuso uyakuba namandla ngokwengxenye nangokwengxenye ube buthakathaka. Verse 43. Njengalokho wabona insimbi ixubene nebumba lodaka, bayokuzixubanisa nenzalo yabantu, kepha bayokunamathelana omunye nomunye, njengokuba insimbi ingahlangani nebumba. Verse 44. Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa, nobukhosi bawo bungayikushiyelwa kwabanye abantu, kepha uyakuchoboza uqede yonke lembuso wona uqobo ume phakade. Verse 45. Njengalokho wabona itshe ukuthi laqheshulwa entabeni kungengezandla nokuthi lachoboza insimbi nethusi nebumba nesiliva negolide, uNkulunkulu omkhulu uyazisile inkosi okuya kuba khona emva kwalokhu iphupho liqinisile nencazo yalo iyiqiniso. Verse 46. Inkosi Nebukadinezari yayisiwa ngobuso yakhula kuDanyeli, yayalezwa ukuba banikele ngomnikelo nangempepho kuye. Verse 47. Inkosi yamphendula uDanyeli yathi, ngempela uNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wawonkulunkulu nenkosi yamakhosi, umambulu wezimfihlakalo, lokhu ubunamandla okubonakalisa lemfihlakalo. Verse 48. Inkosi yamkhulisa uDanyeli yamupha izipho eziningi ezinkulu, yamenza ukuba abuse sonke isifunda saseBhabhele, abe ngumholi wababusi babahlaniphileyo baseBhabhele. Verse 49. UDanyeli wacela enkosini yabeka uShedreke noMisheke no-Abhednego phezu kwezindaba zesifunda saseBhabhele, kepha uDanyeli wayesesangweni lenkosi.